Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo egamba nti enkola yaayo yatandikibwawo ey'okulondoola abasomesa n'abayizi ku masomero eyambye nnyo okumalawo omusoko abasomesa okwebulankanyanga ku mu bibiina. Enkola eno yatumibwa Teacher Education and Learning's Achievement Teller eyagezeseddwako mu masomero ga gavumenti agabaddemu okwebulankanya ennyo ku masomero okw'abasomesa kizuuse nti bukyanga etandikibwawo omuze guno gukendeddeko n'ebitundu 6-8 ku buli 10. Ministry y'ebyenjigiriza egamba nti enkola eno yaakujongerayo mu masomero ga gavumenti amalala eyambeko okulondoola engeri abayizi gye bajjumbira okusoma kwabwe n'okwewala abayizi aboosaayusa. Dr. Francis Atima akulira ekitongole eky'omutindo gw'ebyensoma Ministry y'ebyenjigiriza asinzidde ku Media Center mu kibuga Kampala mu kwanja ebituukiddwako gavumenti mu myaka 4 egya NRM mu buyinza n'agamba nti enkola nga zino endigito ze baagunjizzaawo zibayambye nnyo okukendeeza n'okutereeza ebyetaagisa. Dr. Atima agambye nti gavumenti ya Uganda yasalawo okwongeza emisaala egy'abasomesa wabula nabo balina okulaga enjawulo mu buweereza bwabwe ng'abayizi bayita n'okutegera bye basoma.
A head teacher is also expected to give a final report on who was present up to the end of the day and who was not, and reasons why. Because there could be reasons why a teacher came in and go out, those reasons are captured. However, to strengthen that, the Directorate of Education Standards also came up with an electronic inspection system. The electronic inspection system enhances the work of inspectors. First of all, the inspector, before you carry out inspection, you have to enable the GPS. So we can now track our inspectors. There is no more armchair inspection.
Mu mbeera y'emu ono alabudde amasomero n'abasomesa beefunyiridde omuze ogw'okusomesanga abaana mu biseera eby'oluwummula nga bebbirira nti bano bagenda kukwatibwa era gavumenti erina abakalondoozi beesindise mu bitundu eby'enjawulo okuketta abasomesa mu luwummula.
That are not following what the calendar is. And we all know why our children, including teachers, require to have a holiday. We have also learned that most of the schools are motivated by having extra charges. So it is not that they are doing it for improving learning outcomes. Having learned that this term, I think most of us have been seeing children walking very free, sent out information to all inspectors of schools, district education officers and other government officers